Madam Speaker, the President of the United States.
Ameriki jamana nyama ye aka ladala la seli damne. Ameriki jamana ka foroba franka kulu alebe la halamna. Nyinan kala fili san mouan ani mouan okonalala ka hakili to aka fanga yere kofo okuma wla san bafla ani tan ani woro.
3 years ago we launched the great
Ameriki comeback. Nyinan sasabadi ayamita job badike. Wala sasa Ameriki la fofo ya tunita kuliko. Bishwina menanjo au nyama ka jabi kengerinun da au kuluka.
Wasabluso muya ka fanga draki ala berbereton demokrat olufe ni ate kalouf labo kosebe Trump adama tunfiu aka kiriko kumala nga amasonka wasadenso flana o nyamro Nancy Pelosi fo akelinka tegebo kabafu Trump aliye aka kuma sinsi Ameriki jamana ka soro oyiri waliko kan
nan tuma jen na pasrostra saneni fere la ni forum nuntube ne dara fanga munka yelema jemro kuntena amerikin na pasrostra ani jen sani fere se baya fere atre amedom na kombi
san bafla ani mwa jamana ni mwa fanga nyini o masuriala Trump ale ye keme keme sarala kuru binani ani kononton Ode soro, jamana dionka jatela. Aka la seli kuma abula, jamana konona politikiko kuka. Inafo, jamana joli minaw, ani kenya babu, ani danganyali, ku Ameriki jamana bine kukodo, coronavirus ale jangaro o keleli kola.
We are coordinating.
Anishin jamana nyemogo beka bara kenyogon kerefe. Coronavirusi banakiseka. Mega fanga kona mogo bina bara chaman sisinga. Wala saka seka jamana dengu kisika bwa ni banadugu ima.
Trump ye aka fanga. Taka chukwea la ni gelon chaman kumake. Ameriki jamana ka kenemako uboloka. Inafo wile wile blalin kenekirele yala. Venezuela jamana nyemama ni oye huyang guyado.
All Americans are united.
Ameriki na kona mogo befralini. Venezuela ka uka wulika jola wala saka seka ire mwagoronya kinsi ikwa jamana kono. Jamana kono na haki na socialism be jamana chi.
Iran jamana ka jalatikiba General Qasim Soleimani ali ni kene karaba boli ofana kera la selim wati doi.
Iran jamana fanga tariku kanga ude siri uka mashiba mugujugu nuclear glani feraula uka jamana kono uka saya ani cheni ni kujugu bila dani dabla jio kono
because of our powerful sanctions the Iranian economy is doing very very poorly.
Trump ale la selike ko aka fanga yi fere kura usoro yasa ben usika lawale ya tugumna arabudugu ani bani israela o fansilala.
Recognize
Atina Gina Laninifa Venina Gatame Ashima Sirasro Ankanka Wulika Jodi Ketuni Kosabe Ani Haki Falin Falun Ani Nyogonye Wala Saka Sika Sigidain Basigi Anika Koke Kom Miseka To Yen Sigidala Mogot Demiseni Ma Million Chama Miseka Yele Masoro Chugumna Wala Saka Sega Sininye Siginumandi Uma
Gretchen Whitmer Ni Ale Michigan Kafunye Mogoye Ni Ale Yoroi Mumbisunga Jore Gelensoro San bafla ani mwa o jamana tigi nini kola. Ye javili la banke akaton demokratu Trump ka la seli o kofelala.
Bullying people. Dama kabali ya fanga bila likola utisika ketuwa wye kaira kafoko. Ayemunu foko lubebini ingira. Wali mafene kaira kafoko. Akamana gane tundu. Anya koloti ala kafoko. Kumaka munu kwa nimbora adakon. Ulu kinyo kumaka sabatili unye. Anifene ahatlina ufene uluna. Alameba uka ahatlina ulu bet metale nyonfe. Ama demokratu ufene kategere kame. Aka faso kundu anku kumau. Gele munu na adasire uluma. Nyo unye bela jene fene jekodi. Kada uluka. Ama fembaye. Min kwa nimbe. Faso tanye bara. Nimanya. Tege di nyonfe.
Wakati muna Donald Trump be akala seli labana wasadeni blon o nyemoro Nancy Pelosi ye seven fura muntu njira ama farafla ye ye tamasiri mumbe aira ko politiki manka fanga drakili ama ban alibi ni tomba fulani nyonche